Ko kapa kapa nui te maunga, ko waikanae te awa, ko kāpiti te motu, ko whakarongotai te marae, ko te ati awa te iwi, ko te ara whetu tēnei I tū I hōnei. Kapa kapa nui is my mountain, waikanae is my river, kāpiti is my island, whakarongotai is my marae, te ati awa is my iwi, te ara whetu is the future.